ekitongole United Nations Development Programs UNDP kyegasse ku bwakabaka bwa Buganda mu nteekateeka y'okutaasa obutonde bw'ensi era nga kitegese omusomo okubangula abakulembeze b'abavubuka mu Buganda ku bukulu bw'okutaasa obutonde bw'ensi obugenda okumala ennaku 3 nga guyindira ku mbuga enkulu y'obwakabaka mu Bulange Mmengo. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule yaguddewo omusomo guno era n'akubiriza abavubuka okukuuma ebintu bajjajja baabwe bye baakuuma basobole okubeera mu nsi eyeyagaza mu biseera byabwe ebijja.
Yakukuma owa esia nga eri kiragala kiragala kutwogerako gyemiti n'ebibala byonna byetulina mu ggwanga.
Oweekitiibwa Mugumbule nga yakiikiridde Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga asanyukidde enkolagana eriwo wakati w'obwakabaka bwa Buganda okusako n'ekitongole ki United Nations Development Programs nti era baakugenda maaso nga bakolagana.
Watch it for you.